Jam Master.
Like Big and Tupac and I'm Machiavelli. When I told you I'd be back for real. Mrs. Cook danganya me so Jesus. I was knuckle to knuckle, now I'm back with Fatolok. Una chuki skia me de chuki peng is fritti. Una o skia me de ho anati na biti. Nima tua wana imbia mabiti. Squeezy bongo kitaka kutoka lazima utafute kiki. Kuna uluguswa ndogo watu wakazama ndichi. Michezo kwa babu mitandao pornografiti. Haijalishi unatua na snare unanati na biti. Indasi mijau imejama haafu shishkiki nateleza kama fishi nikiwa pili na bora nikimbishi bongo flavor na huu kwa mnishawishi mina kandamiza tu niko na mashabiki.
That's what it is.
Welcome to my hood. Woo. Arusha A town A city Arachuga. Welcome to my hood. Ha. Yeah man.
Grandmasters tumewasha na tigo Oteza. The name Chapa, mkubwa papa, flow miraba, mistari huna chapa rapa. Wanamiliki kifafa, marapa, jina kubwa contenti kapa. Usije ukanilinganisha mi, na wanorapu kama wamepanwa na pi. Chapa somo jifunzi usifeli chali, beti kama meno yale ya mamba mkatili. Mimeli kwa rap gabeli, pukonye kwa marapa rozi ya pateli. Ni mavaki na wastafisha, wana rap makapi na mitai nataka bitha. Kwenye huu wanja, ukirapu mistari ya kuanja, utachomwa kama ganja. Nakausha kama umeme ukinipimanga, ni kama umezindukanga kwenye ndoto za kudanja. Ya niggas are not real, nikiwa kama tia chini mistari na wakafir. Mashari hutaki na oo tisa, mapiti ya na blow jobu hizi kama visa. Usinulize nyota mchana wae singai, moto wawa chai wangu lava ya odonyo lingai.
Yo. Wasafi bala kita kote maseda madu. Wapo na tigo kimewaka kasi kutega tu. Kwede ma channel ma frequency tumezama isu mbwifens. Akusha minara zao zama kwa ndichi komando keepens. A big tune run the street damn kwa pini sum. Yo kweni vroom ya cheni boom. East of boom bye bati boy. Acha rembu wa makidai. Na wakanda kavu kavu bila salimia. Wana data na mistari kipunda milia. Nipo serious, rasta nime focus. Wanakujo meke nuo na shangana wachenchia. Wanapukutana na mashoga zao wanasimulia. Your coy style is good, I keep shine, I stood with God. Una nijikesha nini, una me dad.
Welcome to my hood. Woo. Arusha A town, A city, Arachuga. Welcome to my hood. Nothing, I'm an international rapper. Where's match? I'm a kind of boots, na malapa. Me saw when you keep a book, I'm a newspaper. So you nigga what? Like a razor paper. Nor a dog D, cause I give a shit. Sniper, kill a corner, Nicky Pizza. They scream my name deeper. Mamo ni mzuka, hata kama ya jalipo. Sindu shia steam, na jashimu misala wa zefa. I'm against a pretty woman, chilo na tafuta. See you come a wano chill, oh my girl keeper. Hizi vocal call off, cause hizi tagi hyper. Ziko so straight. So deeper. Welcome to my hood. Woo. Arusha A town, A city, Arachuga. Welcome to my hood. Ha. Yeah man. Hey. We run this team. Team don't run we. Welcome to my hood. Our city to don't like a rider nation team.
Kwa umri nilofika mengi najua na kauka. Mini la iguana ni weni korianga. Na cheki unayotenda na minya na bungo na kopita. Nlipitaga unataka kupoteza muda geto na kontena. Jo ni kuzia dakika mina sikizaga zaidi kuliko na pobonga. Nikudumiwa bomba mabiere mvinyo mabodka na mtip bartender. Unu mzigo wa yari au ni umiz bega. Mira mira oh the wall. Who the top hustler oh the mall. Jibwa ukombo na shega ojiza. Zangu tinga, zako ziku fake paka poda. Natafuta loni mtoto kiuni sijatokea maisha bora. Usu azipetu mikos, mzuka ina kwere. Kutazi na matus, AMUK. Somato kwa kombele, spimiko futi kamba. Vipi ukini dere, ukini dekerea. Wow, go, yeah.
Welcome to my hood. Woo. Arusha A town, A city, Arachuga. Welcome to my hood.